Tito on the beat.
Everywhere could I lang ibulendile misalapa angi kanyagazi izinsuku ziyahamba wena ubuyi ibu before nyami I call you baby nathi uzobuya masinyane kodwa manje sengibala nezinyanga kweli mchele baby Buya nimigini Isalindile laikaya Isa go
Ngisho noma kuthatha isikhathi uthando lwami